Isanga ya na kumbuka Yele kitu yetawa Stella ndonge melete Na miendete Nikona Isanga ya na kumbuka Yele kitu yetawa Stella ndonge melete Na miendete
Aizawa Ede aizawa
Nikona Saingenga ya mwana kumbuka Stella ndonge mrembo Nikoma singinga mwana kumbuka sela ndonge murembo kondo twe kamele twe namiendete
Aizomea
Tadina kila bando twaisa kila kendo kutembea kila bando zitare nina ndonge Tadina kila bando twaisa kila kendo kutembea kila bando zitare Niwe kimecho na malea, shaurisio Kwa undonge no
Number one.